When I swallow it up, when I'm your mebwa, when I booze it, what you're living on, I'll leave fufu. Teka mukiseri yaguteka wowe bamvumira mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byachuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga mviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndabali na kyagamba. Wakati wabanji bene ninyaza masekati gebigambo. Kati njagalo la belelo ntyo mukisa guva jali teri muntu alina chikambo chisobola kumenya mukisa guli bwelukera nasi anti lulwera ebintu bichuka echintu chituka nga ingiddewo Katonda omutegera ensi n'ensi zichuse mitwe kulu romu.